TeamSafi.com.
Away, but it's going to be the same TV.
Here's another one. Nyasubi ndani ya
mbanyo.
Hello. Driver.
Madam President.
It's been a wrong time, Connie,
but... Oh, yeah.
Awang it.
Toka mwanza panga ghetto da slam. Mkuwa mtoto Mr. Blue tabasam. Umi unakwenda Mario bia tam. Chunga utapakuliwa mze Bilian Maria mze. Wenzako si tunathamini muda. Machozi jasho na damdo tufungue masha. Wanakuwa mikocheni wenye mafake macheni. Nombo kisikia hinu makalam na peni. Kaki papa kaki afande. Unashindana na baga funa kaki makande. Bonjour papa, sari makante. Aujourd'hui, rap city mwanza asante.
Usikai tumtani ukume chill na machis. Hata kama hauna frau kipiga picha sema ndizi. Sogope kuji kwa uleza toka takwa fchis. Mina hustle so kenza na hit public is it. Sabi tiketi siko sold, watoto wako bold. Speech ni too cold, afumweti no share gold. So Shanghai wano kisign kwa nona chonzidi kipi. Mipila kama crown, malume na miliki. Wocha wa mwisho show guide fanyene mwambiliki. Kwenye show na piga mbo gafni zangu atimiliki.
Makafeli tangu alipokufa pack. Fegi nyingi dakika tano tushavuta pack. Kichwani mvi unazificha kwa masupa black. Haipunguzi umri yo mzee, so get your future back. Amekushauri mother umechukia.
Uo si uchizi.
Amekushauri father umemnunia.
Sando nini?
Wadogo zako na wakwaza wanaumia. Over 40 years na ujawai waza familia. Saki kazi kutwa home tunasubiria nguna. Unapenda pombe hela za kununulia una. Unadeka ni kwa shemeji ya ni mchizi ya limuwa sister. Brother chunga mziki wa una tatoboa speaker.
Hey Buddha, hii ni ngori ya inatone. Milele ntabwa feature kawigi na mwenye kome. Mnikome, keni chini mnisome. Hivesi na mabriji kaime andikuwa na pakome. La haula, akili mtaji sosura. Hauna pesa, wezi kumiliki paula. Weki gagura, jipange. Huna unachomiliki, zedi application ya mange. Nye wazawa mtatuweza kweli njini. Soboni ya iya si Christmas moja mjini tu. Mtari wataku, DJ shika hapo. Na nkepiga wanauliza, nacho umepigaje hapo.
Legend, hivyo msini weke kwenye list now. Kwenye rap, mini god, don't judge how. Alafu cheki cheki uso mei kabi nyao. Beki zenu mbovu wazini kabi mi, pesi town. Tandanganya nini mi born, here here usana pesa. Vinafanya wana nita, dia dia, kila show, kila paper nabukua. Mia mia, wakisikia nipo kwenye mic, wana fear fear. Usta wa bongo wana utashimika ukipata maslai. Hila ukikosa pesa utapata sifa na UTI. Una hela na umechill to my ghetto wife. Babrai, umli unakwenda karaga bao.
Hakuna time, ikimbi dakika wasijirudi. Yani hapo lipo mishezi na pangika. Na usipo ipanga ndipo tapanga mipangwa wenzako. Kila mtu wana ndoto wanatimiza chache. Bado kijana vipi mbono umejikatia tamaa. Lika kipando na chekla mtu anapita. Miaka inaenda usimami wembu naisha. Hakuna story zaidi ya kukimbilia boli magoli. Shots on target na tunaboli. And life imperfect but we keep rolling.
Laughing, but we keep rolling.
Oh, yeah. Oh, I'm there.
Wake up, yeah.
kuwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.